Bunny Music.
A kwanza ilo shape uko nyuma. Anasema kuna boy kama mina mkuna. Kama ganzi na moka, baby. Kichwa nizime just dim dim tam tam sito choka. Kama mechi na kocha, baby. Ananipanga mama kamtole ya posa.
Asija kayoyo, asija kayoyo mawe.
Ole, ole, ole. Umeni bamba mishone. Pole, pole. Tusije vunja chaga kigore ha.
I love you Sundi.
Baby, 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 baby Sundi.
Oh baby Sundi.
Mala mbili mbili kama unatoa nakara. Kama unatoa nakara yo. Univune vi ankara. Yopwani na vyabara. Mindo ganda mbili oke okay, kosina fosi kagari. Kosina fosi na kagaro. Kama lede wende na apo. Kapenzi ka ukonja mafu. Sausi jezi na apo. Walai kama mtaniwa. Penzi ka stoli ya vasco. Like raru. Bije pasta na asko. May you baby takuwa.
I love you Sundi.
Baby 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 Sundi.
Oh baby Sundi.
I
love you Sundi.
You know unanito mawe.
Oh baby Sundi.
Ole ole, ole. Umeni bamba mishone. Pole, pole. Sije vunja chagi.
Nini bwege ya kafara. Muganga kwa kafara. Mala mbili mbili kama unatoa nakara.
Kama unatoa nakara yo.
Kama ganzi na moka. Baby. Kichwa nizime just dim dim tam tam sito choka.
Yai.
Bunny Music. Bunny Music. Bunny Music.